Mu Rwanda inzego z'ubutegetsi ntizikorera abaturage uko bikwiye byagarutsweho ejo mu kiganiro cy'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere Professeur Anastase Shyaka na Sena. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru yarari mu nteko ishinga amategeko.
Muri video yeretswe abasenateri yakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza, abaturage bagaragaje ko gahunda za leta zibahombya nko gutinda kubishyura mu gihe aho batuye hazakorerwa ibikorwa rusange. Urugero ni urw'aba baturage batuye ahazuba ku kibuga cy'indege, kugeza ubu batarabona uwo babaza ikibazo cyabo, ntibimuwe ngo bajye gutura ahandi, kandi ntibanafite uburenganzira kugeza ubu ku mitungo yabo.
None
se iyo musabye gusana amazu yanyu mugasana gushyiraho ntacyo bababwiye?
Baratubujije ngo ntitubetereze kubaka, ntabwo tuzi impamvu.
Kubwira yuko inyubako ntabwo ziteganijwe ngo n'utubako tutemewe n'iki byose. Hakeneye inyubako nziza kwanza, kandi ubushobozi ntabwo.
Nk'ubu nta burenganzira dufite kuvuga ngo niba washinze inzu hariya akazu kawe uragatera umucanga, ntibyemewe.
Nko kubaka ntabwo umuntu aba yemerewe kubaka, umuntu akaba nk'ahantu bidakwiye. Umuntu akaba afite nk'inzu wenda ikaba yanahomotse, ariko bakaba batakwemera kwayisubiriza cyangwa ngo ayiteremo n'uwo mucanga.
Abasenateri bibajije ubwinshi bw'inzego za leta bwashyizweho hagamijwe koroshya itangwa rya serivisi, ariko ibibazo by'abaturage bikanga bikaba uruhuri kandi ntibihabwe igisubizo cya vuba. Uyu ni senateri Ntawukuriryayo Jean Damascene.
Mindaroko ifite ibigo nka bitatu: igishinzwe decentralisation, igishinzwe kwegereza abaturage ubushobozi, sinzi n'ikindi. Ikintu tugomba gukosora ni iki mu miyoborere? Inzego uko zihari tukashyiramo amafaranga menshi cyane, dufite ba meya, vice meya babiri, secretaire executive. Iyo umuturage akubwiye ngo maze umwaka uriya mugore wiguriye ubutaka, ahubwo ati jyewe maze umwaka barambariye ubutaka bwanjye, ntacyo nshobora kubukoresha, ubutaka bwanjye ntabwo ushobora kubugurisha, ubutaka inzu si ishobora kuyisana. Si uwo muturage, niba ntiwagenda ukamusobanura ukamubwira uti ariko ariko si ufashe ubutaka bw'umuturage ukamuhagarika imyaka itatu ukamubuza gusana, noneho hakubitiramo n'ibiza imvura yaguye ari nyinshi, ukaba inzu y'umuntu yasenyuka muri uyu mujyi wa Kigali, bati wowe ntabwo wubahirije master plan ntusana. Gusa uburenganzira bw'umuntu ntabwo buba buhaguye kabiri.
Abasenateri basaba RGB ko yakoresha inshingano yahawe nk'urwego rushinzwe gukurikirana imiyoborere, kugenzura no gutanga inama kuri leta mu buryo serivisi zarushaho kunoga. Gusa Professeur Shyaka Anastase uyobora RGB yavuze ko raporo zikorwa n'ikigo ayobora ari nyinshi, ariko usanga rimwe na rimwe zidahabwa agaciro.
Ntabwo nibwira ko ibibazo tubiterwa n'uko inzego ari nyinshi. Ibyo twasohoraga byabaga ni raporo nyine, ni ibintu by'ubushakashatsi, hari abantu b'ibintu by'ubushakashatsi n'ibintu biri aho. Ibyo narabura yavuze ati bikajya mu kabati rwose iyo icyo gihe twarakigize. Ariko ntabwo mu turere twose cyangwa no muri inzego zindi zose dufite impression ko babifata kimwe, ko babihaga agaciro kimwe. Kubera iki? Kubera ko nta nkurikizi ziraza. Nk'iyo raporo y'umuvunyi isohotse cyangwa ikiba abantu baba bazi ko ishobora kugira inkurikizi ikajya kwa prokireri, hari ukuntu bigira bituma abantu bagira ibakwe, n'utagira ibakwe kubera ko ashaka kugira ibakwe akarigira kubera ko akwiye kuyatinye. Byahabwa agaciro bite ngira ngo banya kubaha abasenateri ubwo ako gakerekeshwa nta kanyu namwe mwadufasha kubera ko amakuru turayabahaye?
Ikiganiro cyahuje umuyobozi wa RGB n'abasenateri bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage kiri mu murongo abasenateri bagize iyi komisiyo bihaye mu rwego rwo gukemura bimwe mu bibazo byagiye bigaragazwa mu maraporo anyuranye y'inzego za leta bikigaragara nk'ibikibangamiye abaturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda babona gute iki kibazo cy'inzego z'ubutegetsi zidakorera abaturage uko bikwiye? Nibyo mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Boniface Twagirimana, vice perezida wa mbere w'ishyaka FDU, inkingi ritemewe n'amategeko mu Rwanda.
Bwana Twagirimana Boniface, murakomeye cyane.
Turakomeye.
Mwumvise impungenge senateri Ntawukuriryayo Jean Damascene agarutse ku kibazo cya serivisi ya leta yagombye gukorera abaturage, nuko Professeur Shyaka Anastase abisobanuye. Mwe muri aho ngaho mu Rwanda iki kibazo mukibona mute?
Ni ikibazo gikomeye, kuko nk'uko mukunze kubibona n'ubundi ahantu ibibazo abaturage byarabarenze, ariko twebwe uburyo tukibona ni uko gishingiye ku nzego zihari, ruva nk'urwo rwa Professeur Shyaka Anastase ruhari rwagombye kugenzura iby'imiyoborere myiza. Ariko ikibazo tugira mu Rwanda kihaba ni uko abo rwego rukaba ruhari mu magambo gusa, ariko rukaba rumeze nk'ubudafite imbaraga zo gufata ibyemezo no gucyaha abo rugomba rumeze nk'aho rushinzwe gucunga cyangwa kugenzura. Mu by'ukuri zahawe intebe ariko zimwa ubushobozi bwo gufata ibyemezo. Hari niyo mpamvu ujya ubona nyine abaturage birirwa birukanka ahantu ngo perezida yagiye, ngo yagiye ahangaha, kandi hari inzego zombi kwakemura ibibazo. Izo nzego zashaka z'imiyoborere myiza zirahari, iminaroko irahari, ntacyo mu by'ukuri ishoboye gukemura cy'abaturage. Ubona mu by'ukuri ibibazo nk'abaturage basa n'aho badafite umuntu urwego runaka bashobora gutura ikibazo gihari, cyangwa urwego runaka rushobora kugenzura inzego zo hafi zagombye guha umuturage serivisi kugira ngo umuturage abone serivisi kuko nziza.
Ariko nanone Bwana Twagirimana, nanone umuntu yagira ati ibibazo byose bigarutsweho hano muri Sena y'u Rwanda si ibibazo bishya, ni ibibazo bisanzwe, nta n'uwavuga ko hari utabizi. Nk'uko bivuze no kugeza ku rwego rwa presidansi, Perezida Paul Kagame ibibazo arabizi. None se wasobanura ute ko bidakemurwa?
Niyo mpamvu tuvuga ko dufite mu Rwanda ku kibazo cya sisiteme irwaye yagombye no gusimburwa mu by'ukuri, kuko bigaragaza ko ifite intege nkeya, ntacyo ishoboye kumarira abaturage. Abo baturage hafi igihugu cyose baba barimo baboroga, baraza banafata ubutaka bwabo bakabimuramo, bakababarira abantu bakamara imyaka 10-15 batarahabwa ibyabo. Nugera hari naho ugerageje kuvuga ati murantungura niba ubutaka bwanjye bamufunga. Dufite abantu benshi bafungiye izo kese, dufite ko dufite n'umuyobozi umwe mu bayobozi bacu ufungiye ko ngo yaba ngo yarabwiye abaturage ngo bake ingurane y'ubutaka bwabo. Bisa no mu by'ukuri ikibazo ni sisiteme isa nkaho yananiwe kuyobora igihugu. Bisa naho hari abantu bari aho ngaho gusa bategereje amabwiriza ava ahantu utamenya hariho, inshingano zabo ntizikorwe, abaturage bagahera aho ngaho gusa ibibazo bikabarenga bakamera nk'abasazi. Harimo nawo bajya kwaka serivisi akababwira ati nageze ndananirwa ndabyorera aho ndashakira nzongera mbisubukure.
Muravuga ko sisiteme mu kuvuga ubutegetsi bunaniwe, muravuga ko bushaje, ariko muribuka ko mu minsi mu mezi make ashize sikera cyane nibwo abaturage bemeje ku mugaragaro te muri kamarampaka bemeza ko kuvuga utegeko nshinga, kandi banemeza ko Perezida Paul Kagame uri ku butegetsi ashobora kuba yakomeza akayobora u Rwanda. Urumva ko bashima ibyo leta ikora?
Icyo ni cyo kibazo, uko sisiteme nyine nimba yubakiye ku muntu umwe, reka twemeze ko Perezida Kagame ashoboye, tubyemeze gutyo. Ariko se nimba ashoboye ari we wenyine, urumva icyo gihugu kizayoborwa gute kirimo umuntu umwe ushobora gukemura ikibazo cya buri muturage kugeza ku mudugudu? Izindi nzego zikaba ziri aho gusa zirwa zihembwa amafaranga ayandi zinyereza, bigera gute umuturage akaba ari aho ngaho ategereje icyo kizakemurwa na Perezida? Sisiteme ubundi rero ikira ko sisiteme ikomeye, niko sisiteme ifite inzego zubakitse, umuntu uri ku rwego urunkura akaba afite inshingano, kandi inshingano akazikurikiza akazubahiriza akazifataho n'ibyemezo. Rero tuba dufite inzego ariko zahawe intebe y'ubuyobozi ariko zidafite icyo umuntu yakwita pawa. Mu by'ukuri bitumbera ko ikibazo ni sisiteme irwaye, kubera ko sisiteme ubwo nyine iyoborwa n'umuntu umwe. Harimo umuntu umwe ushoboye, abandi bose baraho ngaho baricariye gusa mwitegereza guhembwa. Ese ubwo urumva abaturage badafite ikibazo bazagize ngo ngire ikibazo gikomeye?
Mu ishyaka ryanyu FD inkingi se mu ngamba muteganya ikibazo nk'ikimwe mwagikemura mute?
Iki kibazo ni uko mu by'ukuri nimba umuntu afite inshingano yagombye gukemura ntizikemuke. Mu butegetsi bwo mu Rwanda buyobowe na FPR bamo ibintu bita ngo ni uguhishirana no kurengerana, ku buryo umuntu ugiye mu nshingano ngo bamuproteje nari n'ubwo amajya akamenya akora amakosa bakamuproteje ngo ni umuryango. Iki kibazo kizakemuka ari uko umuntu ugiye mu nzego aba afite ijambo, bamushyiriho nk'abaringa kuko hari inzego bashyiraho umuntu akaba ari aho ngaho, ariko ukumva ibyemezo bifatwa na kanaka akaba ari aho ngaho gusa ngo ni meya ari aho ngaho, ariko nta cyemezo afata. Cyakemuka ari uko inzego zifite mu Rwanda hari inzego ko nzizi ko zikorera umuturage zitazi ko zikorera undi muntu uri ahandi, ntizitegereze ngo zihabwe amabwiriza n'umuntu runaka. Buri muntu inshingano afite nk'umuyobozi aho ari ku rwego runaka akazikora, kandi mu by'ukuri akazikora yisanzuye. Ubu ikibazo dufite ni n'ubwisanzure, ubwisanzure bwabuze mu gihugu, ya demokarasi bwabuze mu gihugu iragenda ikafekita ikanarwaza n'izo nzego, ku buryo abantu bari aho nta bwisanzure bafite. Umuntu areba icyemezo akavuga ati kina cyabonye gukemurwa gutya, gati ati nk'igikemura gutya, hari abantu bari bundewe nabi, hari abatari mu byemewe.